Banache wabatakabaniro okutumbula ebyobulamu bazemu okulaga obwetaavu obw'okubangula bannansi ku kabi akali mu ggwanga olw'enkozesa embi eddagala ekivuddeko obuwuka obuleeta endwadde okuba nti bukyawulira ddagala kibayita antimicrobial resistance. Bano nga bakulembeddwa aba Community Health and Information Network CHAIN bagamba nti Africa esemazinga esingamu ekizibu kino nga ebitundu 27 n'obutundu 3 ku buli bantu 10,000 abafa bafa olw'ekizibu kino eky'obuwuka obutawulira ddagala nga basinga abafa mu Kenya akafuba n'omusujja gw'ensiri bwebagasse wamu. Regina Kamoga akulira CHAIN ategeeza nti okuziyiza kaakano kwe kwetaagisa olw'okwanganga ekizibu kino okuyita mu mpenda ez'enjawulo omuli okukugira obuduuka obutunda eddagala obutamala gatunda buli kika kya ddagala kw'ossa okulungamya enkola y'emirimu egy'abasawo. Kaakati okwogera bino babadde ku mukolo ogw'okusima Regina Kamoga ono ng'omu ku bakyalo 8 mu nsi yonna abalwanyi okwanganga ekizibu kino ekya antimicrobial resistance. Dr. Nathan Muyinda ne Gladys Nalukenga okuba mu CHAIN baliko bye batanya.
N'okubiriza abantu baffe mu community ebiseera ebisinga obungi lwakuba nti tuba tetubayigiriza nnyo era bw'ogenda mu communities ezisinga obungi ojja kwesanga omuntu oli agambye nti yagenze ow'omusawo omuganda kuba alowooza bamuloga era n'alekayo 20,000 naye bw'ajja mu drug shop ajja kugamba nze nnamu 13,000 naye ng'obuzibu buli basically kukutegeera mugaso gwa kintu ky'agenda okukola ki. So abasawo bano mbakubiriza nti tugezeeko okunyonyola abalwadde
embeera eno eya antimicrobial resistance zeerawo kiba kitegeeza nti obuwuka obwaleeta malaria oyo mu bubiri gwo bwagonera ebiseera ebiyisenga wamira eddagala nga bw'oyagala singa omusawo bwe yakugamba oluusi n'ogeta